radishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Dufite saa munani z'amanywa n'iminota 15 isaha z'i Washington DC, tukagira na saa mbiri z'ijoro n'iminota 16 isaha z'i Buruseli, na saa tatu z'ijoro n'iminota 16 isaha z'i Kigali. N'umunsi turi ku cyumweru tariki ya 14 Werurwe, mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro idamange reka nsubiremo tariki ya 20 z'ukwa gatatu 2021, twitabira imyigaragambyo yo gushyigikira idamange irya Mugwiza Ivona. Muri kino kiganiro muri kumwe nange Joseph Ngarambe ndabashuhuje, muri kumwe kandi n'intumwa z'akanama ko gushyigikira idamange. Aha navuga Madame Chantal Mutega na Bwana Fidel Kabera. Madame Chantal Mutega, mpere kuri wowe, nagira ngo niba uriho unyumva ufate mikro noneho usuhuze inshuti za radishakwe n'abanyarwanda bakumva bahagurukiye gushyigikira Madame idamange irya Mugwiza Yvonne. Ijambo ni ryawe Madame Chantal Mutega.
Murakoze, ndagusuhuje Bwana Joseph Ngarambe.
Muracyabaho? Muraho.
Muraho, muraho. Ndagushimira ko wadutumiye kuri iyi radiyo, Radiyo Ishakwe. Nibwo bwa mbere nyizaho, ariko n'ubwo njya nyikurikira. Rwose ndabigushimiye. Nkaba nsuhuza
karibu kuri Radiyo Ishakwe.
Yego, murakoze. Nkaba nsuhuza Fidel Kabera, turi kumwe muri ubutumwa tugiye kugeza ku Banyarwanda. Ariko nkaba nsuhuza cyane cyane Abanyarwanda bose n'abumva Ikinyarwanda bose, cyane cyane ariko abakunzi ba Radiyo Ishakwe. Tugira ikiganiro cyiza, murakoze.
Murakoze cyane Madame Chantal Mutega. Bwana Fidel Kabera, mikoro yawe irafunguye rwose, ngira ngo wasuhuza, wayifata ijambo ugasuhuza inshuti za Radiyo Ishakwe, tukabona tugatangira ikiganiro.
Urakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe, ndagusuhuje nagushimira ikaze uduhaye kuri radiyo yawe. Nongeye gusuhuza abakunzi bose ba Radiyo Ishakwe aho baherereye hose, abumva Ikinyarwanda, ari abari mu Rwanda, muri Afurika, bari mu bice binyuranye by'isi. Dore ko Abanyarwanda dusigaye turi mu bice binyuranye by'isi, ndabasuhuje kandi nishimiye kubana namwe.
Murakoze cyane mwembi. Nibutse ko ari ikiganiro twahaye ino nyito tariki ya 20 z'ukwa gatatu 2021, twitabira imyigaragambyo yo gushyigikira idamange irya Mugwiza Yvonne. Madame Chantal Mutega, nagira ngo wenda uwibwire n'abariho batwumva mu magambo makeya, uri muri ako kanama mpuzamahanga, muri ako kanama mpuzamahanga gashinzwe guhuza ibikorwa byo gushyigikira ubutumwa bwa idamange irya Mugwiza Yvonne. Mbese wakwibwira abari batwumva mu magambo makeya, urinde, uri mukuru we mukumuruko kumushyigikira, kubera iki mu by'ukuri uri muri ako kanama? Ijambo ni ryawe.
Urakoze Bwana Ngarambe. Nagize honneur yo kuba umwe mu bagize aka kanama ko gutegura imyigaragambyo yo gushyigikira Madamu idamange irya Mugwiza Yvonne. Uravuze uti se uri kumushyigikira kuri mukuru we, uri iki? Ndumva idamange yarahagurutse. Ijambo yatubwiye rimwe ngiye gutangiraho, yaravuze ati maze kubwira famiye yanjye yararize ivuga ngo nibyo ndimo ni ibiki, naravuze ngo ntabwo nkiri damange wanyu, ni damange w'Abanyarwanda bose. Kubona uriya mutegarugori ufite imyaka 42, ufite abana 4, wari wimereye neza, nta nzara yamwicaga, nta abana be bajyaga mu mashuri meza, yari mu bushyuhe rwose, ariko yaricaye areba akababaro Abanyarwanda bariho bahura nako. Na yego, cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19. Ubwo rero umuntu amaze kubona buriya butumwa, uriya mutegarugori uhagurutse kuriya, numvise hari ikibatsi kije, kandi jyewe si byo cyari kinahari koko, ahubwo nsigara nibaza ninde utahaguruka ngo akurikize amagambo inama yatugiriye ati nimuhaguruke muve mu gikonoshwa cy'ubwoba. Ayo ni amagambo ye, dore ibyo yavuze yabivuze ahagaze ku butaka bw'u Rwanda. Yaraniye kwihanganira akarengane kari mu Rwanda buhereye no mbese duhereye no mu mashuri atabana bariga batizi ntibazi gusoma kandi ngo bajya kwiga. Ati abandi barahereza abana babo, abo bategetsi batuyobora barahereza abana babo mu mahanga kandi ari no ku misoro yacu y'abanyarwanda bose, abandi bana ba rubanda bakabaho ngo bakiga amashuri adafashije. Sinzi ko hari umuntu utazi ukuntu ireme ry'uburezi mu Rwanda ryazahajwe. Irya mugwiza idamange arahuguka yamagana akarengane, yongera kwamagana akarengane abona hirya no hino, cyane cyane muri iki gihe bavuze ngo ba Leta y'u Rwanda yahagurutse ikakora ingamba zo kuzaguma mu rugo ngo kwirinda COVID, bagakopera ibihugu by'i Burayi, bya Amerika, ibihugu byifashije bagaheza abantu mu rugo, bakibagirwa ko umuntu hari abantu benshi benshi mu Rwanda barya ari uko bakoze, donc bamwe bita ngo banyakabyizi. Biramubabaza, abona yabonye abagore bakubitirwa hanze bikoreye utuntu bagiye gucuruza ngo bakabinyanyagiza imbuto zabo bari bafite, inyanya zabo zari zafite. Biramubabaje bimushengura umutima, avuga akarengane kose, avuga ndetse hagutse avuga na Mihigo Kizito Mihigo ukuntu yishwe aho kurengerwa, aho gufatwa neza, kandi yigishaga ubumwe n'ubwiyunge mu mahoro, baranga baramufata baramwica. Yongera avuga babahati bahatuherutse kuburirwa irengero, umuntu se umuntu aburirwa irengero, ati ngo n'itungo rigufi iyo ryabuze barara baribonye, atari ku muntu w'umugabo ufite ugeje kuri metero ebyiri ibiro ku ijana yabura gute nk'urushinge ruvuye mu byatsi. Ako karengane karamurenze, idamange arahaguruka aravuga ati namaganya aka karengane, ati ndakamaganya aho kava kakagera, ati kandi mwebwe bategetse mfite Bibiliya yanjye ndayibarashisha arabarasa. Ese iyo guverinoma itinya Bibiliya, itinya intwaro ya Bibiliya, ni guverinoma ki? Iyo guverinoma ihohotera abaturage kandi aribo bashinzwe, kandi bariho n'abategetsi kuba abaturage bariho. Idamange yararebye biramurenga arabivuga. Muribuka ko individuo ya mbere yatangira bivuga bica amarenga, arababwira yizera ko bumva bakagira icyo bakora, baranga baranangira. Nibwo idamange yongere guhaguruka abivuga, rero atomoye avuga akarengane kose. Noneho muribuka ko yavuze ukuntu genocide yabaye iturufu, nkuko iriya kuma mu rugo COVID yabaye iturufu, ibyo byose n'ibyaba ariho bamushinja. Avuga ukuntu rwose bariho bagurisha amagufa y'ababo y'abacu, nako y'abacu rwose bariya bari muri ziya nzibutso, ababwira koko bazanira ari ni bagize igicuruzwa, kuko murabizi ko ninde ni Clara Kamanzi wigeze kuvuga ngo muri uyu mwaka sinimba ko ariwe nimari 19 nibari 18 2018 yavuze ati mu bintu buranga byazaniye amadovize u Rwanda rivugibutso rw'igisozi. None umuturage wa
ikiza nyaburanga
yarabivuze cyazanye amadovize rwose mu kimwe cyadovize amadovize menshi, ati niriya rwibutso rw'igisozi. None umuturage arahagurutse arabyivugiye arabisubiyemo, barabimushinje barabimuryoje kandi umutegetsi ubirimo bikora mubizi yarabivuze akarengane kari mu Rwanda rero niko twese duhagurutse tukaba amaze kubivuga murare mukuru bamugize ngo nuko yavuze ati nimuhagurike mujye kubaza ndetse n'uwo mu president wanya wari uwo mu president wapfuye kera ati banze gushyingura ati nimuhagurike mujye kumurugwiro mubazi uko bimeze ibyo rero bavuze ko ngo yahagurikije abaturage kwigomeka ku butegetsi mbarize rumwe kandi yaratubwiye ko nta shyaka rya politiki abarizwamo nta association n'imwe nta organization n'imwe arimwe ariko nta kabaro k'umuturage nk'uko umuturage ese si imperuka bavuga ngo umuturage abe ijisho rya mugenzi we yararibaye rero none arabizize banyarwandakazi banyarwanda aka karengane tugakomeze twihanganire oya idamangira yarashyize hanze nk'abandi benshi nabo ariko we yabivuze bitomoye muzi icyamubayeho baramufashe bamushyize mu gihome ubu rero niyo mpamvu twahagurutse tugumye tubabwire tubashyize kuri pression kugera igihe bamurekuye kuko nta cyaha yakoze reka mbe mpagaze aha ubwo turakomeza murakoze
mbese nkubaze gatoya
yego
wavuze yuko rwose yavugiye abanyarwanda bose akavugira n'abandi bamerewe nabi nkawe watanze amazina wavuze Kizito bishe sinzi harya hari undi wavuze wenda mu bafunze cyangwa waburiye urengero nkuru ya Bahati wamuvuze nawe
yego
wamuvuze nawe na ba mushahidi babacika cumi na bo mushahidi hari n'aba Dr Niyitegeka Theoneste hari n'abandi hari n'abishwe kugeza ubu ngubu buriya bucamanza nyine bigaragara ko buri bufatanyije n'abicanyi bakaba batarabahaye ubutabera abo bose rero idamange kuko yarabavugiye nagira ngo nyine mbyibutse mbitsindagire Bwana Fidele Kabera Madame Idamange rya Mugwiza Yvonne ntabwo ashyigikiwe n'abadamu gusa nka Chantal Mutega namwe bagabo mwarahagurutse muravuga muti ntitugiye kwigaragambya gusa tugiye guhamagarira n'abandi kwigaragambya ko nawe yaravuga ati duhaguruke twese ni muri urwo rwego rero muri ako kanama gahuza ibikorwa byo mu rwego mpuzamahanga byo kugira ngo mushyigikire iryo jambo ubwo butumwa bwa Idamange rya Mugwiza Yvonne muri bimwe mu bikorwa muteganya hakaba harimo icy'umwigaragambyo wo kuri ino tariki ya 20 za kuno kwezi kwa Werurwe 2021 hazaba ari ku gatandatu weje ubundi utaha mbese ko mwakoze n'indi myigaragambyo ku itariki ya 17 z'ukwa 27 ngira ngo ndetse ndebe neza wanyibutsa niba nibagiwe ndumva hari kuri 27 z'ukwa 2 2021 iyo myigaragambyo yagenze neza ku buryo ibaha akanyabugamo kavuga mutingi nayo izamera neza ndetse wenda izarusheho nagira ngo wenda uheraho ngaho Bwana Fidel Kabera
urakoze cyane Bwana Ngarambe nibyo rwose iyi ni imyigaragambyo ni ya gatatu ariko navuga kuko hari imyigaragambyo ya mbere twakoze tukimara kumenya ko Idamange yafunzwe ni imyigaragambyo yahutiweho rwose nta nubwo hari ku itariki ya 16 kuko yafashwe ari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri ntabwo abantu bigeze bavuga ngo twicare tubitegure byarikoze abantu ni naho niyo muvoma yaturutse nabo aba ba Chantal atuye mu gihugu cy'Ubudage ni ku birometero birenze 2000 by'iwanjye ntabwo twari tuziranye na Chantal hari abandi benshi hari abari muri za Australia muri Afurika muri Canada muri Amerika ibihugu binyuranye by'isi twese twibona ku itariki ya 16 buri wese yagiye mu muhanda yagiye kuri abenshi kuri ambasade z'u Rwanda aho ziherereye noneho abo wagiyeyo nyuma nibwo twavuze se mwakoze twakoze twagize igitekerezo kimwe twe twari Buruseli twagiyeyo abari Paris bagiyeyo abari muri za Canada za hehe no ku gitekerezo cyaje noneho turavuga tuti twishyire hamwe rwose dukomeze dufashuri ya mudamu kubera ko yatubereye intwari aho tutari benshi muri twebwe turi impunzi muri ibi bihugu bivuga ngo twebwe hari ibyo twatinye muri kiriya gihugu duhitamo kugenda ariko yagize ubutwari bwo kuvugira ibitagenda muri icyo gihugu kandi abihagararaho rwose harabitondeka mugenzi wanjye Chantal Mutega amaze kubivuga icyo nakongeraho gitoya nuko ubutegetsi bwagiye kumufata nta nubwo bigeze bagenda ngo yari isiti y'ibibazo yakoze bagende babisubiramo bavuga bati oya hanga harabeshye umuntu ntitwamwishe oya hanga harabeshye ubahati ntabwo yabuze arahanaha naha oya hanga harabeshya nta ireme ry'uburezi rimeze neza ibyo ntacyo bigeze babivugaho bihutiye kumufata bajya kumuhimbira ibyaha ya politiki yabo kiri mu byo yamaganye nuko rero twikize hamwe turavuga tuti reka dukomeze tumutabarize ndetse dutabarize n'abandi yari yatangiye gutabariza bari barengana ku Kristo maze kuba ndende tukongera duhurira noneho kuri murandasi ku buryo bw'iyakure niba ariko nabivuga kugira ngo twongere tumutabarize kwarabishoboye kandi byagenze neza kuko abantu bageze barenze 5,000 hafi 5,600 bakurikiriye icyarimwe iyo myigaragambyo yari iri kubera kuri internet yitabirwa n'abantu banyuranye rwose bari mu bihugu binyuranye ndetse no mu Rwanda naho twahereye tuvuga tuti tugomba kuva kuri internet tukajya no kureba abafatanyabikorwa b'u Rwanda aho bari abaterankunga babo aho baherereye hari inama ziri gutegurwa nk'iriya nama y'imiryango y'ibihugu bivuga icyongereza iri gutegurwa i Kigali hari ibihugu bifasha u Rwanda cyane nka Amerika ubwongereza za Suède n'ababirigi za Union Européenne abo bose tujye kubareba tubereke ko izo nkunga batanga zidakoreshwa ibyo zagakwiye gukora aho kugira ngo zijye gufasha abaturage ahubwo zifasha iyo leta irimo ibabuza uburenganzira bwabo tubabwire tuti byibuze niba mutanazihagaritse kuko inkunga kuzitanga ni byiza ariko mwongereho kubwira icyo gihugu yiti nimwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri urwo rwego rero nyuma y'imyigaragambyo kuri internet yagenze neza ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri twavuze tuti twongere duhure noneho duhari twahigereye batubone babone ko nimbeho nubwo hagikonje tuyirenga tukajya gukomanga ku miryango yabo mu bihugu binyuranye buri wese aho ari duhure twemeza kubikorera igihe kimwe ku masaha amwe kugira ngo nubwo rwose mu isi hari amadekarajo rero muri za Australia hazaba hakiri mu gicuku mu Bubiligi twebwe tufite isaha yenda kwegerana n'i Kigali tuzaba dufite tuzatangira ari mu masaha 9 i Kigali bizaba ari saa 10 ariko hose tuzahurira igihe kimwe n'abatabazabasha kubikurikira turavuga tuti tuzabashyiriraho uburyo bwo gukurikira rwose abantu babone ko atari itekinika nka rya rindi y'i Kigali
ko tuzaba kuri murandasi hazaba ari kuri Echene bwana Kabera Fide
kuri murandasi hazaba ari kuri Echene yitwa Bombori Media ariko n'izindi Echene zinyuranye zizabishaka zizifatanya nawe nazo zishyireho uwo murongo kugira ngo abakunzi bazo babashe gukurikirana
Echene Bombori Media yo kuri YouTube
Echene Bombori Media yo kuri YouTube.
Urakoze cyane. Komeza komeza sina ni kwari kuguca mu ijambo kwari kugira ngo nyine abanyotewe gushyigikira iriya ntwari Yvonne Idamangirya Mugwiza bamenye koko ahantu bazahurira komeza komeza.
Urakoze cyane. Ubwo rero aho tuzahurira muri buri gihugu twabashije kugenda twiyegeranya tuvuga tuti tureba aho tuzahurira tuzagera ku bayobozi bacyo cyangwa se ku bafatanyabikorwa b'u Rwanda hafi ubwo ab'i Buruseli mu Bubiligi tuzahurira hafi yaho ubuyobozi bw'ibihugu by'i Burayi byunze ubumwe by'i Burayi n'iyo Europeyene bukorera kugira ngo babone ko twaje tunabasigire na memo tuzaba twateguye hanyuma tujye no kuri ambasade z'Abongereza tujye kubabwira ambasade z'ibindi bihugu nabyo biherereye biri muri uriya muryango w'ibihugu bivuga Icyongereza tubabwire abari mu Bufaransa bazakora nabo nka gutyo bazajya ku miryango ihari itera inkunga cyangwa ifite uko ikorana bya hafi n'u Rwanda abazi i Paris igifu ba Bufaransa kubera ko ari igihugu kinini nta nubwo ari Paris gusa rwose hari n'abazaba bari mu yindi mijyi abari magana epfo za Lyon nabo bafite ahandi bazahurira za Strasbourg hanyuma muri Canada naho ni igihugu kinini hari abazagira ahantu henshi bahurira bitewe n'uko imijyi zaba uko bigiye biteguye muri Australia muri Afurika hari ibihugu byinshi bazahuriramo byose hamwe mbese ubu ngubu tumaze kugera ahantu hageze hafi kuri 20 tuzahurira icyarimwe kandi abantu babasha no kubikurikira kuri Bombori Media bazaba batabasha guhura ubwo ikindi nanongeraho nuko ntabwo ari imyigaragambyo ya nyuma izaba ikozwe idamangi yaravuze ati nimuhaguruke mwamagane ikibi twarahagurutse tumuri inyuma tuzakomeza rwose tubyamagane kugeza igihe bizagaragara ko abo tubwira bumvise buna muri icumu aho bagomba kuna muri icumu bareke ibitagenda bikosorwa bafungura urubuga rwa politiki kandi bahe abantu ubwisanzure
koze cyane bwana Fidele Kabera wanagize neza kwibutsa ko iriya myigaragambyo ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu uko turimo kwa gatatu atari ya kabiri ahubwo ari ya gatatu ko habanje ya mbere yabaye mu mijyi inyuranye itarabaye kuri murandasi hakurikiraho yo kuri murandasi yo kuri 27 ino muteganya yo kuri 20 z'ukwa gatatu ikaba ari ya kabiri kuri murandasi ariko ari ya gatatu muri rusange Madame Chantal Mutega, hari icyo wakongera kuri gahunda zikomeye cyane mugenzi wawe Fidel Kabera amaze kuvuga tugana ku mwanzuro birumvikana
yabivuze neza rwose nuko nyine nko mu gihugu y'igihugu ari kinini ntabwo ari umujyi umwe gusa urabona ko no mu Faransa nyine hari za Lyon za Lubarizana na za Strasbourg n'izindi nk'ibyo na hano mu Budage hari Berlin hari Hanover Hanovre n'ibindi muri Australia naho hari hirya no hino donc ni ibintu ni imyigaragambyo abantu benshi bitabiriye kubera ko abantu benshi bemera ko tugomba kurwanya kariya karengane ko ari mu Rwanda kuko karakabije ntabwo gatinya kwica ntigatinya gufunga ntigatinya ku gutuma umuntu ahunga ntigatinya nta kintu gatinya nyine koko uvuze ni ukumuhitana gusa kere kuwemeye kuba gukoma amashyi gusa niwe ushobora kugira icyo avuga niwe ushobora kwibombereka nyine agakomeza kibombereka naho ubundi tugomba twarahagurutse kandi koko uriya idamange yaravuze ati nimuhaguruke muve mu bwoba nyine nta iyo umuntu afite ubwoba nka wa muntu uko Matata yabuze ati ubwoba butuba ubwenge ntabwo umuntu agishobora gutekereza ntabwo rero tugomba kwicara tugomba guhaguruka tukamushyigikira ariko nyine tukamushyigikira twibanda kubwira abatanga inkunga mu Rwanda ko bagomba kuzire kureba mbere yo gutanga inkunga nk'ubu nyine hari ibintu bibashoka nko mu Budage baherutse batanga nka miliyoni 50 zirenga z'amadolari muri kadiri yo gufasha ngo ku developpement mu baturage cyangwa iki bazitanga mu kwezi kwa gatanu nyuma yuko uyu mwaka ushize donc nyuma yuko Kizito Mihigo amaze kwicwa donc ukibaza ati bari abantu kuki bafunga amaso kandi babizi neza ko yishwe bakemera bagatanga izo nkunga nta mususu hanyuma hashize n'amezi makeya niho u Rwanda rwagiye ku kidinapa yo mu Kinyarwanda niki
gushimuta
bagiye gushimuta Rusesabagina ubu se twicare tugomba kubwira abo bose kugira ati kuki mushobora gushyigikira igihugu cyabaye igihuru cyica abaturage n'ayo mafaranga yanyu mutanze ntabwo agera ku baturage nta cyamariye u Rwanda nayo kwa gatsiko gusa kayangiza. Niyo mpamvu rero tugomba kwibanda cyane cyane muri iyi myigaragambyo yo kuri itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu icyumweru kwa gatandatu w'icyumweru gitaha tukibana kujya kuri za point strategique z'abantu bafite relation n'u Rwanda babafasha cyane cyane babaha amafaranga y'inkunga no tukabwira tuti ni murebe mbere yo gutanga amafaranga ariko ibyo nayo bizagerwaho nk'ubu tugomba no kwibanda n'imyigaragambyo gushaka n'abantu bo mu gihugu bakavukira abankwano mu Budage abadage mu Bubiligi ababiligi mu Faransa abafaransa nabo tukabasansibiriza tukababwira ko amafaranga igihugu cyabo gitanga ava mu misoro yabo nayo kujya gutuma bica abandi biyemwa muntu donc ni ikikorwa tugomba turiwo dutegura kugira ngo nyine n'abaturage binabahaguruke bashushurikane leta yabo ifasha abanyagitugu donc niho tuzadushyira ingufu muri iyi myigaragambyo yo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu donc kwa gatandatu w'icyumweru gitaha.
Urakoze cyane Madame Chantal Mutega, wanzuye neza rwose imyigaragambyo yo tariki ya 20 za kuno kwezi turimo ejo bundi kwa gatandatu kuri YouTube Bomburi Media. Gana Fidel Kabera, nawe wagira wende icyo wongeraho unagana ku mwanzuro nyine.
Urakoze cyane. Ntabwo mbatindira cyane icyo navuga nari nabikomojeho mu kanya mvuga nti n'imyigaragambyo ni ya gatatu dukoze ariko ntabwo ari ya nyuma. Damange tuzakomeza kumushyigikira kandi mu kumushyigikira ntabwo ari kumushyigikira gusa byo kujya kwigaragambya turamushyigikira no mu rugamba arimo rw'ubucamanza akeneye umwavoka akeneye iki afite abana yasize mu rugo tugomba nabo kumufasha kwitaho kubera yuko kuba bari bonyine nuko yaduhagurukiye hari umuntu umwe mbabarire gukoresha iryo zina kuko nta rindi namubonera mu bamotsi biri ya leta ya Kigali wavuze ngo babahaye icyumweru kimwe ngo azaba yibagiranye ntabwo azibagirana rwose tuzamushyigikira ntabwo azagira ikibazo cyaba ikibazo cyo mu nibyo by'ubucamanza niyo mpamvu hariho n'ikigega cyashyizweho kugira ngo abantu baba bibashije ko umuntu abashije abashe kumutera inkunga hari GoFundMe yashyizweho kugira ngo ifashe idamange buri muntu wese uko yifite dufashe uriya mubyeyi yabaye intwari dukomeze tumushyigikire kandi tumwereke ko turi muri inyuma n'abandi bose kandi bakifitemo ubwoba baba bari hanze baba bari mu gihugu muhaguruke rwose dufatanye kwamagana ikibi muri kiriya gihugu cyacu.
Urakoze cyane bwana Fidel Kabera uti hari umumutsi niwe ntutukanye ibintu bivuga uko biri uti hari umumutsi wavuze ngo ejo bundi tuzaba twamwibagiwe idamange Yvonne irya mugwiza azaba yibagiranye mwiteguye kumubeshyuza mugize neza ejo bundi tariki ya 20 z'ukwa gatatu 2021 muzitabira imyigaragambyo yo gushyigikira idamange rya mugwiza Yvonne kandi rero ntizaba ari ya nyuma muzakomeza kandi nk'uko ubivuze neza ntibizaciraho gusa mu kwigaragambya hazabamo no gusaba nk'uko na Madame Chantal Mutega yabivuze gusaba abanyamahanga bihugu dutuyemo bafasha iriya leta ya gahotoro kutangira rwose kuyifatira ibyemezo dore ko indangagaciro baba bavuga za demokarasi bagenderaho nta zirangwa muri kiriya gihugu cyacu. Murakoze rero cyane Madame Chantal Mutega na bwana Fidel Kabera. Nshuti muduteze amatwi, nshuti za radishakwe muduteze amatwi ejo bundi kwa gatandatu tariki ya 20 kwa gatatu 2021 mwese nkabitsamuye mwitabire imyigaragambyo yo gushyigikira idamange rya mugwiza Yvonne ndetse mutibagiwe n'umuryango we mutibagiwe n'abandi banyarwanda bazize gushaka ineza abanyarwanda bari mu buroko nk'uko mwatangiye mwivuga. Muri kino kiganiro rero muri kuno guhamagarira abanyarwanda gukora ibikwiye kugira ngo u Rwanda ruzahuke, mwari kumwe nange Joseph Ngarambe muramuke, mwari kumwe kandi na Madame Chantal Mutega na Bwana Fidel Kabera bo muri kariya kanama gashinzwe kuhuriza hamwe ibikorwa mpuzamahanga byo gushyigikira iriya ntwari Madame Idamagi rya Mugwiza Yvonne. Muramukire rero.